shukrani ya Eric na Neema kwa wote waliokuwa nao katika safari ya ndoa. Wanawashukuru nyote sana. All Stars Music Band, Mr. Ngo, Tingika Music, Apopo. Ide Kwanza, shukrani tumupa Mungu, mumba wetu, alotanda ni makuu, wetu sisi sote, jina lake limidiwe. Pili, twawashukuru kanisa kwa umoja wenu, wanamtongoloni Baptist, mlisimama nasi kwa kila jambo. Wazazi wetu nyote, toka pande zote twawashukuru, mama Katopo Dasa, mama Sisiro Fasi, nyote nyinyi twawashukuru. Watumishi wa Mungu, mlisimama nasi kwa maombi, sala na dua zenu zilikuwa nguzo kwenye safari yetu. Pastor Shedraki wa Mzongoloni Bab, Pastor Anderson Garama, Mtundo Joy Fellowship, Besti Mana Danieli, Besti Lady Janeti, sote sisi twashukuru, twamuomba Mungu awabariki. Pastor James na Matron Naomi, barikiwe. Kaka Justin na Dada Susan, barikiwe. Dada Maureen na Kaka Josephat, barikiwe. Asena ehu nyosi muroka lana sui,
unaashukuru ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mungu awalinde.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mulungu aasejo.
Unaashukuru ninui, sisi unampera.
Asena ehu nyosi muroka lana sui,
unaashukuru ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mungu awalinde.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mulungu aasejo.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
bila kumsahau dada Patience, Salama, Irene na Inza, kaka Nixon na Henry, sote tunawashukuru kwa juhudi zenu. Asante ni sana. Apoko ide.
Wazazi wetu nyote, toka pande zote twawashukuru,
mama Katopo Dasa, mama Sisiro Fasi, nyote nyinyi twawashukuru.
Watumishi wa Mungu, mlisimama nasi kwa maombi,
sala na dua zenu zilikuwa nguzo kwenye safari yetu.
Pastor Shedraki wa Mzongoloni Bab, Pastor Anderson Garama,
Mtundo Joy Fellowship, Besti Mana Danieli, Besti Lady Janet,
Kanashon na Dada Masi, mbarikiwe. Dada Winnie na Kaka Gabriel, mbarikiwe. Kaka Victor na Dada Trufena, mbarikiwe. Dada Agi na Kaka Nicholas, mbarikiwe.
Asena ehu nyosi muroka lana sui,
unaashukuru ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mungu awalinde.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mulungu aasejo.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
ehu nyosi muroka lana sui,
unaashukuru ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mungu awalinde.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mulungu aasejo.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
bila kuwasahau marafiki wenu wa dhati, Ken Matiba, Penina, mamake Karina, Eke Riziki, Willy, Peter na Beka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Producer Tiger, Mr. Ngo, Tingika Music,
Asena ehu nyosi muroka lana sui,
unaashukuru ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mungu awalinde.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Mulungu aasejo.
Unaashukuru ninui, sisi unampera,
Unaashukuru
ninui, sisi unampera,
kwa juhudi za kwenu.
upendo
Una ashokoro ninwi Sisi unampera
Mungu awalinde
Una ashokoro ninwi Sisi unampera
Mungu aasena
Una ashokoro ninwi Sisi unampera